Tude mukudanga tukomamia tukujiwana tazipanga mama mia anapenda wasani na mimia akatika miuno kademu washaru kuchi kuchi naunga humo humo kujigikirio hapa kuchi ebo kiuno feni hata jaje haifiki mulize mundi Sari guru rabia wangu champagne, champagne Wala isi mipombe kimtiza manalewai Ndano darubamu yangu unazanu utapewai Wala isi mipombe kimtiza manalewai Ndano dinipe kidogo unazanu utapewai chumbani pigo za kila kole subiri usiku jirani ana sura ya pole vurugu mechi chumbani pigo za kila kole subiri usiku jirani jamani kiuno mashanga amefunzwa tanga kimoja kitanga vini ninatamba zinatamba sifa zake Kiuno mashanga, amefunzwa tanga, kimoja kikanga, vini ninatamba, zinatamba, sifa zake. Wala isi mipombe, kimtiza manalewai, ndano darubamu yangu, unazani utapewai. Wala isi mipombe, kimtiza manalewai, ndano dinipe kidogo, unazani utapewai. Yo vini vini voice niko na mane toko Jovini Vini Voice, Nikona Mane Toko.